quand vous prenez le volet
teni en jeewi farfilla himbe dillam e kono be nokku pou korde mabbe wadama jonka hedde region difa le nokure toni be bengoni to wite tabarbare no wodi gollangal fedde acr wonna wada hautade mudu e gomnanti leddi niger kwata tawe himbe e gube gan kono be keba nokku jana ko wite kareje to be njode dundo fed acr de e fetcha naduna pecce didi fetcho goto nimbe dillam e kono be nje dum todu meri on jey sonna tawe watti arzuko e halaka kaltenga gollangal no woni e horemo hunde funa do wade ko tawe nimbe ben nyibanama kebi tonati gam on jii tendeje ko basiji kam wattene demu kando dunde boyinde nange fi dum fu no ser konno sai de heedintina ko wadi fed acr de wayli dabat e golli didde e kominuji di tawe be nyibanam hana ko darta filla janginol mabbe dom do fed acr de no don wala sukabe dilambe gan kono be heba be gadira jandeji mabbe no wodiri kan woni no wodi ballaga mobe ngadante saide be jotake to vite universite den no wodi sukabe be fed acr de wonno wala farfilla jande fed acr de ko janol mabbe teddengi no men jidi ko tawe jande mabbe e jande ko gomnati do fu tawe no fotonom ngonde no wala fu ko sendiri dum hano l'école mo gomnanti le region di fat mido ngodi himbe dilambe gankon be leydi nigeria latibe njangana dengal angelere dodo dengal fransire janginte wonde non ko be bawta jangude amma do en da fed asdr de jojini labi jande ibe njanga amma sigila mo leydi nigeria on be kocca wakati teuteru dunde be ngado teuteru fu kambe e derol ko nigeria don fu no go
reconnu au niveau du nigeria.